Ani sautandi uhlali ngoma ngizawathe ntshonale ntshonale ngengcengi ngoma
kwamele ningitshele ngesikhathi nginalo mntu uthi lela kungalili uye kulale sikangeni kwamele ningitshele ngesikhathi nginalo mntu uthi lela kungalili Isikotini na gimi ngoma Izinza Izinza we Izinza mama Nikati izinza
Aniza utani
Izinza
Ufari
ngoma Izinza
Izate njone
Izinza mama
Yata ngi ngoma
Izinza
Aniza utani
Izinza Tingena lomculo mama Uthi lela kungadli Mubuye lele zikangeni Uthi lomculo ngezitha Uthi lomculo ngenzondo Hey ngimona lomculo Yayisa ringuma
Ah oh oh hey no Lahlabo wathi ukhupho ngola kuzobafika umsikazi Yota phela mabona zasekuthi inkomozi yophendele emadlangeni awuzo dzaka Uze mqondo Thuku 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 Utilo shuni We shuni Shuni man Mapushe mfana mapushe mapushe Ini mapetwa mbwa kanjalo man Kufila mgubize Tila kupeksi Suka nini Tempo Awabuzu makweshi ni man Awabuzu mfuga mso mbuza Nkafana mzo pendu Utini makepisi Nyakaza kanji Ishi 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 Ule tu Ngabe yazi yanjonga bafana babo ngiphonya nize eshe 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 ngimpusha ngamaboma nginenqeni bafana ah bazonandile mculweni awu mase ngiyavuma awu 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 ayi ayi awuze izi ngifuna uzwizwe lalelizwe ndaba phela ubambe nje ithi ufuna kushihla siyagijima ke manje siyabaxoba ngamabomu asambeni mabhedi mfana ishi 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 ishi
izinza
salutani
izinza
uhlali
ngoma izinza
izinza
izinza izinza
salutani
izinza
uhlali ngoma
izinza
Attention,
attention, attention.